Oya tuliko toka ni mbali, omana tunajikubali. Wapwalo kazuia safari, mbaba goni ndo katupa kibali. Oya we,
oya penye ni hapa na njia.
Oya we,
Mungu anatusimamia.
Oya we,
hatuchoki kujipambania.
Oya,
oya we, oya, oya we.
Every day tuko happy, every day tuko happy. Na hizi pesa zetu ndogo ndogo ndo zafanya tuwe happy, ndo zafanya tuwe happy.
Oya we,
every day tuko happy, every day tuko happy. Na hizi shida zetu ndogo ndogo ndo zafanya tuwe happy, ndo zafanya tuwe happy.